nzuri hata kama nimepitia shida zilizopo kali nilipoteza tumaini maisha yatetereka na kwangu mimi sikuwaza kuishi tena ila cha kushangaza kwamba Mungu amenilinda nipo hai kwa uwezo wake Bwana ila cha kushangaza kwamba Mungu amenilinda nipo hai kwa uwezo wake Bwana
Bwana
Bwana ananipenda mimi kweli Shikilia Mungu tu
Bwana
Bwana ananipenda mimi kweli Bwana Bwana ananipenda mimi kwangu yupo yupo na mimi kila siku hakika nitashikilia Mungu tu
Shikilia Mungu tu.